Fanya haraka uwai, ina uroso mepitiliza. Pole amigo, damu chokoleto. Mungu ameumba amepatia, sijaiona yako asilia. You can count on me love, ukinitaji nipo. Omoninga na olinga, oh baby.
Say my name, say my name. Anytime you want me, come around, say my name. Anytime you don't have to call, say my name. Any bit you want to come around, say my name, say my name, say my name. I drop it down, then pick it up. Baby, make a shake it like you are shake it up. Say me margarita with a shot of tequila.
Nina pull up on you.
Tafuta sijapata jawabu, mesha pima kafeli hesabu.
Wanasema chini ya jua hakuna ajabu,
ila wewe nani wewe? Kama jini umenasa, mana upepo wako umenikoroga. Na kila chochochocho
ukipinda wanapinda
shingo, shingo zao zavunjika.
Sijui kanisha nini,
kweli mapenzi chakula cha moyo. Amentala akili, aniendesha kabasi la Islando. Aniwe, utani wawe, mtoto umeweza.
Utani